Yamefichuka, mimi na yule, atupo tena Si, swawili tena, na swapenzi tena Mapenzi shule, pema sio pema tena oh, yule, shamejienu, shamejienu Saifika mapaka, napanya, napanya Oya, yule, shamejienu, shamejienu Nika usho tuki onana na Sijui ni nini kilichofanya nitose Mimawazo ndo na mwaza siku zote Na wapi karifreshi roho isitoke Ona kuna party wapi leo nikafae tutoke Niko singo
Sasa nipo singo Oh singo Mimi niko singo Ya moyo Ya kunipenda lino na soba lipo kwa loyo Siku zikaenda tala kunipa kanyima uchoyo Minilimpenda akalipa kuntenda Ila dunia duara machene zunguke Nilifunzwa busara kiburi nikepuke Sindokanyo na fala kanikana kwe upe Ikimkuta misara mwambia ni asijute Sijui ni nini kijufanya nitose Mimawazo na mwaza siku zote Wapi karifreshi roho sintoke Tunapati wapi leo nikavae tutoke Niko singo
Sasa nipo singo Oh singo Mimi niko singo Niko singo
Come mix slicer.